Santi Jesu. Oh, oh, Santi Jesu. Oh, when I think about all that you have done for me, shukurani zangu ni kwako baba yangu. Sina kitu ambacho naweza kukupatia kwa mazuri unayoyatenda. When I call you always answer. I was sick but God you healed me. I was a sinner but you loved me. You will never disappoint me. Urakoze mana. Asante Yesu. Wengine wakasema utamaliza mwaka. Wengine wakasema kusoma utasoma. Hey, wengine wakasema kuzaa utazaa. Wengine wakasema na ndoa utafanya. Hey, wengine wakasema na kazi utapata. Wengine wakasema kupona utapona. Hey, lakini huyu Yesu anatosha kaya. Lakini huyu Yesu ni baba wa yatima. Lakini huyu Yesu msaada kwa wanyonge. Lakini huyu Yesu mganga wa wagonjwa. Soma umesoma na kazi umepata. Watoto umezaa na nyumba umejenga. Mke umeoa kupona umepona. Jumana nataka useme wei. Asante Yesu. Acha nicheze. Acha nicheze. Nijue